over the last 10 years in 2010.
Dowladda Kenya ayaa qaaday tallaabooyin wax ku ool ah oo ku aadan ciribtirka cudurka duumada 10 sano ee la soo dhaafay, iyadoo dalkeeda ka hirgelisay dhowr goobood oo cudurkan lagu bartilmaameysanayay. Dadaalladan ay qaaday Kenya ayaana lagu ogaaday inay hoos been dadka uu soo ridanayo cudurka duumada. Dr. Axmeddin Cumar oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka Kenya ayaa sheegay in dadaalada ay sameeyeen ay keentay inay hoos u dhigto 50% in cudurkan uu ku fido gobollada waddanka, iyagoo halka ay higsanayaana ay tahay Kenya oo aysan ka jirin cudurka malaariyada ama duumada.
So basically over the last 10 years from 2010 to 2020 we were able to reduce
marka asal ahaan 10 sano ee la soo dhaafay laga soo bilaabay 2010-2020, waxaan hoos u dhignay dhibaatada cudurka duumada ee dalka 50% celcelis ahaan laga soo bilaabay 2010-2006. Hadda higsigeennu waa inaan helnaa Kenya oo uusan ka jirin cudurka duumada.
Dadaaladan cudurka duumada lagu ciribtirayo ee Kenya ayaa waxaa gacan ka geysanaya dhowdaasta caalamka ee Kenya, gaar ahaan Mareykanka. Sida laga soo xigtay hay-adda USAID, dowladda Mareykanku waxay bixisaa $35 milyan sanad kasta si loo gaaro mashaariicda lagula dagaalamayo cudurka duumada. Qorshahan lagu ciribtirayo xanuunkan duumada ee Kenya waxaa sidoo kale qayb ka ah hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO, taasoo in ka badan 1 milyan oo tallaalka cusub ee cudurka malaariyada ah gaarsiisay qaybo ka mid ah dalka Kenya. Diallo Cabdiraxmaan waa madaxa hay-adda WHO ee Kenya.
At the end of February 2023,
dhammaadka bishii Febraayo ee sanadkan, in ka badan 1 milyan oo tallaal ah ayaa la gaarsiiyey caruur da'doodu ay tahay 5 sano jir, kuwaas oo 38,600 ay heleen dhibicdii ugu horreysay ee tallaalka. Bartilmaameedkeennu waa inaan gaarnaa in ka badan 13,000 sanadkiiba ilaa 8 ka mid ah ismaamullada Kenya.
Dr. Cismaan Cali Gabose oo ka howlgala isbitaalka Kenyatta ee magaalada Nairobi ayaa sheegaya in tallaalkan cusub ee cudurka malaariyada uu faa'iido ka hortag ah u leeyahay dadka uu ku dhaco cudurka duumada, balse uusan meesha ka saari karin khatarta ah in xanuunka loo dhiman karo.
Afrika 3 dal ayaa lagu bilaabay tallaalka. 3 dal waa Malawi, waa Ghana, waa Kenya oo ka mid ah iyaguna 3 dal. Marka tallaalkaasuna 30% ayuu dhimashada, xadiga dhimashada ama khatarta dhimashada caruurta ama dadka la tallaalo uu hoos uga dhigayaa. Marka tallaalku 30% buu hoos u dhigayaa, laakiin meesha kama saarayo inaanu qofka khatarta malaariyada ayna helaynin. Laakiin 30% ayay khatartii hoos u dhacaysaa hadduu qofku tallaalka qaato. Guud ahaan Afrika 3 dal ayaa lagu tijaabiyey tallaalka malaariyada ama kanicada sida loo yaqaanahan.
Inkastoo maanta loo dabaaldegayo maalinta cudurka duumada adduunka, haddana Kenya waxa ay dhowaan ay u dabaaldegtay tallaabadii ugu horreysay ee isticmaalka tallaalka cusub ee duumada ee dalkeeda, iyadoo sidoo kale rajeynaysa inay aad hoos ugu dhigto saameynta cudurkan ee dalkeeda. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.